bakundwa bene data, twongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba. Radio Nyange yongeye kubashimira mwebwe mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu hirya no hino ho mwatandukaniye ku isi y'abazima mu mpande enye z'isi. Twiringira neza tudashidikanya yuko Uwiteka Imana Nyiringabo akomeje kubarinda. Uyu munsi tariki ya 16 Werurwe 2018 bibaye isaa yine zibura iminota 18 muri studio za Radio Inyange mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru w'i Shushani. Muri kumwe n'umuhanuzi Magishi Aidasha. Bakundwa bene data, twongeye gushima Uwiteka Imana Nyiringabo ku munsi wa none. Dushimye Imana ko iyo yumva gusenga amasengesho y'abakiranutsi, ikumva amasengesho y'abigishwa b'ubuhanuzi. Kuri uyu mugoroba ni umugoroba special tariki ya 16 Werurwe, aho umujakazi Uwiteka Imana Nyiringabo Abigayili uherereye ku mugabane w'i Burayi yatubwiye ngo tumushimire Uwiteka Imana Nyiringabo w'igitangaza yamukoreye. Abigayili kuva yahura n'umuhanuzi ntabwo gahunda ze zagiye zipfapfana, ahubwo zagiye zitungana, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yagiye amuyobora umunsi ku munsi akoresheje umuhanuzi. Kandi reka Uwiteka Imana Nyiringabo abikore, burya umuntu asarura aho yabibye. Yashyigikiye umurimo w'Imana cyane cyane cyane, atari magigiri, atagambiriye gucisha igihanga umuhanuzi. Ni umwe mu bantu bake cyane batarenze batatu mu bantu bagera muri 80 babayeho bagigira umuhanuzi. Ni umwe mu bantu bateye umurimo inkunga cyane, ndetse mu bihe bikomeye cyane, aho umuhanuzi yabaga yenda kwicwa ibintu byakomeye, yahunze yavuye mu rutare yagiye mu butayu bwa kure. Haleluya, tuzabana n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Iyi ni Korali Jehova Jireh duteramanye nayo kuri uyu mugoroba. Kana ni imwe mu ndirimbo baririmbye kera bakiri mu mwuka. Kuko indirimbo zindi usanga basa nk'aho binjiye muri business, ariko iyi ndirimbo rwose aha bari basenze. Uwayihimbye n'uwamanukiwe n'umwuka w'Imana, inspiration spirit, ashobora kuba yari yasenze. Nawe Uwiteka Imana mugire neza kandi amwiteho. Tukaba rero dutaramanye na bene data nyine ba Jehova Jireh, twibwira ko bavuye muri ADPR bagashinga ministeri Jehova Jireh Ministries. Nimba ari CPR ibintu nk'ibyo ngibyo, nimba ari communauté Pentecote, ngira ngo u Rwanda ibintu nk'ibyo ntabwo tuzi neza iyo abbreviation icyo isobanura, ariko ni nk'aho biyerekera. Bakundwa bene data, kuri mugoroba icyo dushatse kuvuga ni ishimwe rya Abigayili Uwiteka Imana Nyiringabo w'icyubahiro kubw'igitangaza yamukoreye, kandi ntabwo ari kimwe. Hashize amezi agera muri 4 Uwiteka Imana Nyiringabo agenda amuyobora umunsi ku munsi. Muri iki cyumweru, mu cyumweru gishize, yari yatewe n'imbaraga z'urupfu, inkozi zishaka kumwica. Uwiteka Imana Nyiringabo amukorera neza, kugira ngo mwayibonye mu buhanuzi. Imana iramukiza, imukiza urupfu rwihuse, bari bagira ngo bamurangize. Abigayili afite ubuhamya burebure, azabwitangira mu gihe gikwiriye. Ariko kuri uyu mugoroba nyine tunejejwe no gushima Uwiteka Imana Nyiringabo ku byo yamukoreye, kandi natwe ku giti cyacu tugashima Uwiteka Imana Nyiringabo ko yagiye atuyobora, tukamuyobora, tukamusengera. Ikitunejeje si ikindi, ni ubuntu bwa Kristo, ni ubuntu bw'Uwiteka Imana Nyiringabo, uburyo Imana yagiye yumva amasengesho akagenda amugirira neza mu bibazo bikomeye. Bakundwa bene data, hari abantu bari ku mugabane w'u Burayi babayeho mu butayu, bakitwa ko bari mu Burayi, ariko mu by'ukuri barutwa n'abantu babayeho muri Afurika. Wenda hariho privilege cleavage bashobora kuba babona muri Afrika abantu batabona ariko mu byukuri ugereranyije ugereranyije ubutayu bwo mu Burayi n'ubwo muri Afrika ntabwo ari kimwe ariko nanone nyine ubutayu ni ubutayu waba i Burayi waba muri Amerika waba muri Afrika ubutayu bwaje uba bwaje ubutayu ni ubutayu kandi ubwo mu gishyu wamanutse uba wamanutse it doesn't depend on whether you are in the continent of Europe, Australia, Canada, Africa, America, wherever you are. If you live with God, you must be blessed and obviously the blessing of the Lord shall be upon of your life. Some people surrounding you, they will witness for what happened unto your life. Obyukuri, witeka imana ni imana. Aravuga bikaba yategeka bigakomera. Akora imirimo ikomeye kandi itangaje. Nge buriya njya mbura icyo mvuga usibye kubagezaho ubuhanuzi gusa ariko kubaho ubuhamya bijya binanira mburaho mpera nkaburaho ndangiriza surely there is no way I can testify yeah I can but somehow it's beyond of your mind n'ibintu bishobora kubarenga ubwenge bidashobora gufatika kumva for instance kumva uhigwa na za magigiri akaba arizo zigutunga imyaka ikagenda iyindi kaza ushobora kwibaza aho abakristo baba bikakuyobera ushobora kwibaza ibihumbi n'ibihumbi za miliyoni zimaze gusoma ubuhanuzi ubu ziragera mu icumi zirarenga icumi ufashe miliyoni umunani n'ibihumbi magana inani n'ibindi kongeraho miliyoni imwe n'ibindi hejuru ku murabi hafi n'ibihumbi magana abiri kuri Great News miliyoni umunani na magana inani ni ku Nyange News urumva ni miliyoni icumi you can't imagine kumva ushobora gutungwa n'inkozi z'ibibi zirwanya ubuhanuzi inkozi z'ibibi zishaka guca igihango umuhanuzi umwaka umwe ibiri itatu ine itanu itandatu irindwi umunani icyenda muri abo bantu bose harimo abantu b'imana ya harimo abagiye batanga umugisha rimwe kabiri ko bishoboye bikarangiriraho na contact zigasa nkaho zihagaze ariko ndababwiza ukuri n'ibintu birenze ukwemera n'ibintu birenze ukwizera witeka burya iyo ukivuga ngo ufite anti ugifite anko ugifite cyafite mama papa narize amashuri iwacu dufite kashi iyo ukigendera muri ibyo bintu ntabwo ushobora kubona imana ntabwo bishoboka imana iba mu butayu hari indirimbo Jehovagire baririmbye itari nziza itaranshimishije ivuga yuko Uwiteka Imana yabarinze ubutayu ariko mu by'ukuri barabeshya nta butayu babayemo ubutayu se uba muri gakondo yawe ubwo ni ubutayu ikintu baririmbye ntibakizi nta muntu n'umwe ushobora gukorera Uwiteka Imana ngo amunezeze atarabaye mu butayu uvuze rero ngo Imana yakurinze ubutayu cetadile ntiwagendanye n'Imana nicyo bisobanura that is a meaning ntiwigeze ugendana n'Imana
kuko ufashe Aburahamu yabaye mu butayu agendana n'Imana, ufashe Noa yabaye mu butayu, ugakoraga inkuge yari mu butayu, ubwo imvura yagwaga iminsi ijana na yari mu butayu, ahishwe mu nkuge. So kutera indirimbo roho kavuga ngo Mana waraturinze uturinda ntitwambaye ubusa uturinda ubutayu, uba wishyize hejuru kandi ububaye umupfapfa ibyo uririmba ntabwo ububizi. Ariho navugaga yuko Jehova agire basa nkaho batandukiriye, banza bararirimbye neza bagishonje, bamara guhaga bakava mu muhamagaro. Indirimbo nyinshi wumva muri iki gihe nta zitanejeje, ariko nka album ya mbere wumva ari okay, ndayifite hano ni nziza cyane, ishobora kuyumva guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Kuvuga rero ngo Imana yakurinze ubutayu buriya ubutandukiriye uburirimbyi ibyo utazi, kuko Abisirayeli ntabwo bashoboraga kugera i Kanani badaciye mu butayu. Yohana umubatiza yaraje aba mu butayu atungwa n'ubuki bw'ubuhura, akajya arya inzige n'ibi byo kurya bye yaryaga yari mu butayu. Umwami wakiranutsi Yesu Kristo yabaye mu butayu ndetse aranageragezwa, ndetse kuvuka kwe yavukiye mu butayu, yaragiye asanga nyina, yaragiye asanga amahoteli yose yuzuye, habura n'umuntu n'umwe wagirira impuhwe Bikira Mariya ngo amubwire ati rwose dore uraremerewe, dore ugiye kuruhuka, ugiye kubyara, ngwino nkutize icyumba. Kandi imagine icyo gihe, ntabwo abantu bugomera ubwa none, ntabwo abantu babaye babi none, abantu bahoze ari babi kuva kera. Actually it's a nature, that is nature of human being. Bamaze igihe abantu ari babi ari abagome, uhereye kuri Kayini na Abeli. From the disobedient of Eve and Adam, the human being has been corrupted minded and heartedly, na wakaenda kinyume na Mungu. Kuanzia siku hizo za kale mpaka wa leo, wanadamu wanafikiria na wanatenda na wanatembea kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana hata hawawezi kumpendeza Mungu, because they trust themselves, they stand on their knowledge and earthly wisdom. Earthly wisdom. Ngaho hari ikibazo gikomeye cyane. Abana b'abantu rero, abantu baragiye Burayi bakumva ko ubuzima bamaze kubona. Abantu barabona ubutegetsi nk'umwakagara, kumva ko agomba kwica agakiza. But my dear, hari abantu bakubanjirije, abantu nka ba Saddam Hussein, abantu nka ba Hitler, abantu nka ba Kadhafi bategetse imyaka 42, abantu nka ba Mobutu, abantu nka ba Mugabe. You know, there is a lot of examples on this world umuntu ashobora kwigiraho. Iyo abantu rero babonye Uwiteka Imana atarabashyiraho iherezo, bibwire yuko bakomeye. Hari igihe Imana ireka umuntu akabaho, akigira igitangaza, agakora ibyo gukiranirwa, akica agakiza. Ariko ari Imana yamuretse, Uwiteka Imana Nyiringabo ni we uba wamuretse kugira ngo asohoze ibyo agomba gusohoza. Bakundwa bene data, muri studio za Radio Inyange ibaye isaine zuzuye mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shushani, muri kumwe n'umuhanuzi Megishileho, tariki ya 16 Werurwe 2018. Twarimo tuvuga ku ishimwe rya Abigayili, uburyo Uwiteka Imana Nyiringabo yamugiriye neza akamukorera ibitangaza kitari kimwe bitari bibiri, kuva aho uriye n'umuhanuzi, kuva aho bamenyaniye ariko iby'umunsi byo nyine byaragahebuzo usibye ko nyine ibitangaza by'Imana nta muntu ujya ubimenyera iki kiraza ugatangara cyane ukumva ari ibindi bindi ejo igakora ikindi noneho ukumva uragurutse ejo bundi igakora ikindi ukumva ugiye mu ijuru noneho bikakuyobera ugasigara nyine wararindagijwe n'ibitangaza by'Uwiteka Imana cye njya kubona nkabona inzu Uwiteka Imana nyine ngabarayishyuye nkabona ibyo nkeneye kashi ziraje bakundwa bene data reka mbabwize ukuri aba bantu bose bohereza kashi nta muntu n'umwe nziranye nawe nta n'uwo turabona na maso ku maso usibye wenda ko tuvugana kuri telefone bumva ivugana n'umuntu kuri telefone ukumva ijwi rye wenda ukabona n'ifoto ye uhita ubona ko nka musa nk'aho muziranye bati in reality ntabwo tuziranye ntitwigire tunabonana ibi ndabivuga harimo na bamwe bagiye banyohereza umugisha baba bamagigiri impozi z'ibibi baba bene data hamwe murabizi ko tutaziranye njyewe Uwiteka Imana nyiringabo naramubonye mu butayu nabonye ibintu byinshi ubuzima bwanjye bwarahindutse menya Imana nta nyota y'Imana nkifite mu by'ukuri mvuze ko mfite inyota y'Imana naba mbeshye kuko Imana iba muri njye igakorera muri njye ikavugira muri njye yagezeho impindura nk'Imana amaso yanjye areba nk'Imana umutima wanjye utekereza nk'Imana nibwo buzima mbamo nta kandi kazi ngira nako ngako urumva ni icyo nifuzaga ni n'icyo nari nkeneye iyo mu by'ukuri mvuze ngo nifuje ubutunzi naba mbeshye njyewe Uwiteka Imana yasezeranije ubutunzi muri 1998 November around December tujya kurangiza ukwezi kwa 11 ngiye muri Congo ngira ngo ahari wenda nibyo Imana yavugaga but by surprising nta kintu nakuyeho kuko abega banyambuye $36,000 amadolari 136 urumva yari menshi cyane maraye imyaka ibiri ndagaruka Uwiteka arambumbabumba anjyana mu ishuri God has done amazing a lot of things in such a way you can't understood it is a beyond of human being just we can call a grasp is a grasp that is the real word grasp ni ibintu ni seriously bidasobanutse ubwenge bw'umwana w'umuntu ntabwo ushobora kwandastanding Imana ntibishoboka ni ibintu biri kure cyane ni mu butayu Imana irambwira iti umugaragu wanjye nzaguha ubwenegihugu bw'i Babuloni nta muntu nari nziranye nawe ntaki nta kashi mfite I couldn't understood what God has told me mani nabimbwira ukabimbwira naburaye rimwe kabiri gatatu kane mani kambwira ati ngiye gukorera ibintu bikomeye ngiye gukoresha ibikomeye nareba ko nta byo kurya nkavuga ngo ibi ntabwo ari imari irimo kuvuga burya iyo duhaze dushobora no kwizera amajwi y'abadayimoni ariko iyo udahaze ushonje amatwi mu mwuka aba afungutse ameze neza Imana iza kubikora impu bw'igihugu bw'i Babuloni Imana irambwira iti nzaguha imodoka kandi mbere yo kunguha imodoka ngiye kuguha perimi ngira ngo narize niga hafi amezi angahe arenze abiri kubera nyine kwirirwa nirukanka mugaza amagigiri driving permit license nayibonye umwaka urangiye narabuze kubera kubera mu butayu ubu ndayifite kategori zitatu mu gihe muri gakondo y'abakiranutsi perimi bari baragize ikintu gikomeye cyane ku buryo yarushaga agaciro diplome ya humanite isigaye ingana n'umuntu wangiye lisansi my dear, abantu mwaheze muri gakondo mwararindagiye kuko mutije mu butayu ngo mushake Imana mugendane n'Imana muvugane nayo. Reka mbone umwanya wo kubwira umuntu uvuga ko ari umuhanuzi, umuntu w'umuhanuzi ubayeho nabi akabaho nabi atarabibwiwe n'Uwiteka Imana ko situasiyo agiye kunyuramo agiye gucishwa muri situasiyo itoroshye, uwo muntu ntabwo ari umuhanuzi. Umuhanuzi mbere yo guhanurira abandi abanza kwihanurira. Umwuka w'Imana abanza kumubwira ibintu azanyuzwamo. Teguye tuzabana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nawe mwami mama, zabana, nawe mwami mama. Urari byiza wateguye. Haleluya, nawe mwami mama. Mana we. Hallelujah. Thank you, Lord Jehovah Jireh. Be blessed, Lord. Teguye tuzabana nawe mwami mama. Mana we, uri mwiza. Hacyo umuntu yakugereranya nacyo. Jehovah Jireh mwararirimbye. Aha ngaha mwararirimbye. Burya guhakana ukuri ni uguhemuka. Aha ngaha mwararirimbye ni ukuri. Aha nabahaye amanota 100%. Hari ibyiza wateguye tuzabana nawe mana we. Ariko sinzi nimba mujya mutekereza ukuntu mba numva nezerewe ndi mu rutare ndi jyenyine. Ayi, Imana igikora imirimo ikomeye cyane. Mana we, ndagushima kuko uri mwiza kandi ugira neza. Ibyo ntaboneye muri gakondo y'abakiranutsi wabimpereye mu butayu. Imba izabanesheje. Uyu mugore uwamukura muri iyi korari Jehovah Jireh akamujyana mu butayu agatunganywa neza yazaba igikoresho kizima gikwiriye nyiracyo. Hallelujah. Ba izabanesheje. Himba zimana gusa. Ubwo nibwo tuzaba turirimba. Izabanesheje. Mana we, ntabwo nzi nimba mutekereza uko bizaba bimeze icyo gihe. Mana we, uri mwiza. Ni ukuri ndi Babuloni. Nta cyifuzo kibisigaranye usibye kujya mu ijuru. Ibindi byose byarahanuwe, biri mu buhanuzi, biranditse, bigenda biba kimwe kuri kimwe. Njye nta bibazo bifitanye n'isi. Oya, ikibazo mfite ni kimwe gusa, mfitanye n'umwakagara, kuko agomba kuva ku ngoma byanze bikunze kandi vuba bishoboka. Ubwami bukima ingoma. Icyo ni cyo cyifuzo nsigaranye. Bati personally ku giti cyanjye nta kindi cyifuzo mfite. Turirimba izabanesheje. Bene Data bakundwa, twongeye kubashimira muri mwese muri mu mukurikira radio Inyange ivugira kandi igakorera mu gihugu cy'Uburundi ku murwa mukuru Shushani. Uyu kuri wa gatanu twatangiye weekend rwarimo tubataramira turi kumwe na korari Jehovah Jireh iririmba ituririmbira yuko tuzaririmbana n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uwiteka Nyiringabo azadutegurira igitaramo kandi tuzaririmba indirimbo z'abanesheje. Uburo bikaba bibaye isaa ine z'umugoroba cyangwa z'ijoro n'iminota 6. Tubibutse ko turi tariki ya 16 Werurwe 2018 muri kumwe n'umuhanzi Majeshiro Ainesha. Korari yabataramiye kuri uyu mugoroba ni korari Jehovah Jireh yo muri Yerika. Niba yarahindutse idini ntabwo tubizi, ariko bisa nk'aho ariho birimo byerekera. Turirimba izabanesheje. Mazimana. Haleluya. Amugore wakunzanira hano mu butayu ngo
ubushyire mu butayu ubanze utunganywe, wazaririmba indirimbo nziza zahagurutse ibimuga. Reka rero twongere tubashimire buri umwe wese twabagezagaho ishimwe rya Abigayili uri ku mugabane w'Uburayi, ushimwe Uwiteka Imana Nyiringabo Imana yamukoreye. Tubashimiye mwe buri mwese rero kuba mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Tunababwira yuko Imana igiye gukora ibikomeye, tugiye gushinga radiyo izajya ikora amasaha yose 24/7, hamwe na televiziyo izaba yitwa muri iki gihe mu bijyanye na digitalization ni radio and tv, bizajya bigaragara icyo twakwita streaming online, bizajya bigaragara online, presenter arimo gupresentinga amakuru nyine y'entertaining abantu, tubagezaho amakuru. Ni igitangaza gikomeye Uwiteka Imana Nyiringabo yamaze gukora, kandi niwe wagiye atuyobora tubwira ko tugomba gushinga radiyo, duha radiyo na televiziyo, kuko umurimo twawukoze neza abona yuko bikwiriye yuko yatugirira neza. Ubu rero tukaba turimo twamaze gukora business proposal yatunganijwe, imeze neza cyane. Ya very soon turaba dufite server yacu, Inyange News Media Agency irabifite server yayo, abazakenera ko tuba hostingira tuzayibakorera very cheap price kandi tuzatanga n'akazi ku bantu bize itangazamakuru, ariko nyine batari ba magigiri, ab'Imana izatuyobora guha akazi very soon. Ibyo biramuraza kubibona, ntabwo wari kurekodinga muri studio gusa, noneho tuzakora studio, tuzadufite za kamera, zi kamera presenter, dufite nyine za microphone zabigenewe zitinjizamo za echoes, uburyo nyine wumva ijwi ko ryihariye riri muri studio. Izaba ari studio y'akataraboneka ikomeye cyane, iri muri studio zikomeye mu gihugu cy'i Babuloni. Yabwo n'urutare tuzaruvamo nyine tugiye gufata inzu ifatika, tuzaba tubamo dushyiremo na studio. Turashimira Uwiteka Imana Nyiringabo akomeje kutuzamura, kutwagura. Nta muhanuzi wa mayibobo, ureke biriya bya Jacques Nziza abantu kagavuga ngo ni mayibobo, ariko mu byukuri ibyo yavugaga ntabwo yari abizi. Ni umujinya kuko yabuze icyo antwara, yashatse kunsha igihanga biramunanira, bampa intonorano ndazanga ngo ngambanire ubwami bw'u Rwanda n'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa, ndabananira, batera utwatsi bashaka kumpa inzu ahitwa Lavington. Uwiteka Imana yabonye ko utari intonorano, uri umuntu w'Imana, mayidegewe ndi umuntu w'Imana, yaba amagambo mvuga yaba n'ibikorwa nkora bigaragaza uwo ndi we. You believe or not, I'm a man of God. Uko niko bimeze, kandi ubu ndatekereza ko nta n'umuntu ukibijyaho impaka, nta n'uwo tubiburana, kuko imirimo nkora yose Uwiteka Imana Nyiringabo amaze kuyigaragaza, yihesheje icyubahiro ayigaragaza, yishyira ku karubanda. So we are very happy and we appreciate what God has been done unto my lives. Turabashimira umwe buri mwese. Reka rero twifurize umugoroba mwiza abarwayi bo mu bitaro, Uwiteka Imana Nyiringabo bibuke. Uwiteka Imana Nyiringabo bibuke impfubyi n'abapfakazi. Yewe nakuze ndi impfubyi, my dear. Iyo mvuga impfubyi mba nzi icyo mvuga. Nimba unyumva aho uri hose uri impfubyi, nguhaye the authorization, uburenganzira, wanyandikira ukajya ungisha inama nkakugira inama uko ugomba kwitwara mu buzima igihe nakuze n'impfubyi. Ariko nza kumenya yuko ngo Uwiteka Imana ari wese w'impfubyi. So it made me so happy, byatumye nshaka mu maso Uwiteka Imana Nyiringabo. Uwiteka Imana nawe ambera umubyeyi koko, kandi ama umugabane wanjye ari nawo nkora uyu munsi. So nimba rero uri impfubyi ukaba uri umupfakazi, biranyorohera cyane kuba nakugira inama cyane, kuko
umubabaro wawe ndawu understandinga nawuciyemo ndawuzi. Yeah, together with God you can do something and you can overcome in every situation you are going through, you pass through. Ntabwo rero abadayimoni bakwiye kuguherana ngo uheranwe n'agahinda, kandi Uwiteka Imana nyiringabo hari, kandi yarivugiye ko ari wese wimpfuye akabana umugabo wapfakazi. Yatwongeye kwifuriza bene data bakundwa muri bumwese abigishwa ubuhanuzi ndetse na za magigiri n'abega bagiye gukurwa ku ngoma nabo tubifurije kuba bakwihana bagahindukira bagashaka amaso Uwiteka Imana nyiringabo, kuko anyway simbizi, I'm not sure kwa bega Imana yabagiriye imbabazi kuko baciriwe iteka aho simbabeshye. Ibyo nivugiraga ibyo ni njyewe, I'm not sure kuko ni njyewe wabaciriye imanza. Naho mwakwihana no kwihana banza bitashoboka, anyway cyakora bizakundira azabikore, banza kwihana bidashoboka, ariko nimba byashoboka ko hariho umwega wakwihana agashaka amaso h'Imana, please do it, go ahead, ngo wawe uburenganzira. Ya reka rero tubareke, bibaye isaha ine muri studio zacu za Radio Inyange n'iminota 13 tubasezereho. Ya turimo rero turabatekerereza kandi turabategurira ibintu bikomeye kandi bihambaye, ibintu bikomeye kandi bihambaye. Ya n'ukuri Uwiteka Imana nyiringabo abagire neza. Ya twongiye kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera Rwigara Sinaporo, tubabwira ngo Uwiteka amaze kubaha ubutabera, mwabonye uko abega baciriwe hiteka, kandi Uwiteka avuze ko ubutunzi bwanyu azabukuba karindwi gukuba karindwi. Ibyo abega babambuye Uwiteka Imana nyiringabo azabikuba karindwi gukuba karindwi. Nizere ko iyi message iri bugere kuri Anne w'amahoro Rwigara uri hanze utari mu nzu y'imbohe, ndetse turagira ngo tumutume azagenda dusuhurize mama Diani. Mama Diani azamudusuhurize na n'umwari Diane Shima Rwigara, ababwire ati umuhanuzi arabasuhuza, uko niko tumusabye turamutumye. Abumva rero Radio Inyange kandi bakaba begereye uwo muryango turabatumye. Ntabwo dushobora guhisha yuko uwo muryango tuwukunda kandi tuwushyigikiye, murabizi no kuva matora no kuva na mbere, my dear sinigeze mbihisha. Uwo muryango ngufata nk'ari umuryango wanjye nkwibonamo, mu by'ukuri ntabwo tuziranye, ntituranabonana, ntibanze na gisimbazi, but I love them, ndabakunda kuko barahagaze bahagarara ku maguru abiri babwira abega ikibari ku mutima, byankoze ahantu bituma mbakunda sinzi, ndabakunda ijana ku ijana. Akatari kera Uwiteka natugirira neza, tuzahura kandi tuzashima Uwiteka Imana nyiringabo. Ya mwahagaze ikigabo, muhagarare ikigabo, Uwiteka Imana arahari. Ubutunzi bwavuye ku Uwiteka kandi buzagaruka ku Uwiteka, ntaho bugiye. Abega barabwitije, ariko genda babwiza ukuri. Ndababwira atari santima nkoresheje, ndababwira atari amarangamutima, no, ndababwira ibyo Uwiteka Imana yavuze. Ubutunzi mwambuwe Uwiteka Imana azabukuba inshuro karindwi gukuba karindwi. Ni ukuvuga ngo nimba ari miliyari 50 batwaye, kuko Andi Rwigara yavuze ko ibyari muri stoke bishobora kuba bikubiye inshuro 8 by'amashiringi bifuza miliyari 5. Ubwo rero miliyari 5 ukubye 8 bishobora kuba ari nka miliyari 40 n'ibindi n'utundi, ubwo rero kandi tubifate miliyari 50 cyangwa 60. Noneho fata miliyari 60, reka dufate 50 ukube karindwi. Umubare uvuyemo wongere ukubemo karindwi. Ni ukuvuga ngo karindwi gukuba karindwi, reka dufate kari 49. Nimba ntibeshye, nimba nkibuka imibare. Uvuga ngo rero ntimubabazwe n'ibyo abega babambuye. Nta kundi Imana iragira ngo ibakize bakure muri icyo gihugu, kuko ibintu byari byarababoshye, byarabagize imbata. Ariko ubwo bamaze kubitwara muri abo mukiyakora iki? Biranashoboka ko umwega namara kubiteza icyamunara azahita abarekura, arekura abavandimwe bawe. Ubwo ndabwira Anne Rwigara na Aristide musaza wabo aho ari hose, don't worry, don't panic my dear, Our God is on your side. Uwiteka ari ku ruhande rwanyu. Ntimugire ubwoba. Ibi ndabivuga ntaho tuziranye, ntitwigeze tubana. Rwigara muheruka kera muri 95 aho ngaho intambara ikirangira. Neza Scott Ngaroza mukankomeje niho muheruka. Ntabwo twongiye kubona n'ukundi. Ariko I want to tell you that umuhanuzi ari ku ruhande rwanyu. Nimba umuhanuzi ari ku ruhande rwanyu, Uwiteka Imana nyiringabo ari kumwe namwe. Simple, a simple like that. No kuvuga ngo rero nuko nguko ibintu bimeze. Reka dushime Uwiteka Imana nyiringabo. Ibyababayeho byose ntabwo Imana byayitunguye, kandi namwe ntabwo byabatunguye. Reka twiringire yuko Uwiteka Imana ibyo avuze hari byinshi Uwiteka Imana nyiringabo yabavuzeho tudashobora gushyira hagaragara ahangaha. For the sake of your security, hari byinshi ntashobora kuvuga, ashobora gushyira hagaragara. Ariko igihe nikigera, tukazahora nzababwira icyo Uwiteka Imana yabavuzeho. And I believe God, He protect you until the end of the day. Uwiteka Imana azabarinda kugeza ku munota wa nyuma. Abega nimubarekerera iyo tabi maidi, abarinywe, barihute, barirye, bariryamemo. Ya bakuri byumva bifuza uruganda mu rubarekere kuko icyo mwashakaga ni igihugu ntago mwashakaga uruganda inganda murazifite mushobora nuko munafite n'izindi hanze ni munashaka muzafungura izindi ya Uwiteka Imana ntabwo arananirwa ku buryo yabura uko abagenza Uwiteka ntajya abura uko agenza reka rero tubifurize ishya nihirwe ani tugutumye kuri gereza ugende dusuhurize abo bantu kuko niwe ushobora kubabona ubabwira ngo umuhanuzi Majeshi Leo Ainesha uri mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shushani arabasuhuza kandi arabasengera kandi arabibuka amanywa nijoro mugire rero ishya nihirwe murara harya natarya narara umwanzi bye.